nanga mitima jabakazi jibami kumubanika ono wamaro kuwera nanga ndayaduka twambwanga buza watekitomukugwenyo yamusanga tudalimbaladde bawagumula nayajula ekimulese samunju ne jjajja ntudde ku magwe wange omusajja nsuseeko ayina abakazi munsibe siteba muwendo n'abagenyi asungiramu kyemanyi noono gwenkyaziza bwesiriba akunjogera ddala kati nsabayirize nenkwatirako ku muyigo kuvumula okwendekuza olwasaawa ekigali n'agimukwasa ng'akuula obaye gwatuuse waka yasanga n'omwami yeekomeddewo dda atudde kyavaamugamba nti ne munnanga oyo omukyalawo takutiisa niba bannamuganga bulijjo kwegamba nti yafumbirwa eyo ekyaggwe tekagira okutendera amakubo neereetera eno ku mazzi yonasaani yabuuga n'abanga gwe bamutumye nti mukwane ebigambo banyumya bibiri ekyaddirirawo ng'atedeza namuganga naye yali lumami olwamugambako teyagaana wabula ng'atiitiira n'omwami kyeyava amugumya nti tebikutiisa mukwano z'amagezi ninantoko yakkaera mutuma atwalira embuzi ey'omunnyo mpozi n'omugole yali amanyi bbaawe gye yali alaga teyagenda kale ebyo baabiteesanga sitamye wabweru awulira olwakomawo n'ajiina bbaawe ntewamu kisimbi ne kiroka oye oko omwana wa kitaawe asanyuka ogira obuzimba n'obutamwa ng'oyina pulaani gyagala ne amasaani yatuma munneewe gyenakulaze matulutulu n'omukozi okufuluma ennyumba yalekayiriza giteze ku sooda ng'amanyi nti keba neepanka ne bamugombako ng'enyweza ono munno olw'amaddu amangi olw'omuleko yayita munneewe n'anona n'akacupa ka sooda bakebulizeemu bombiriri amangu ago yaleeta n'obuseke akamuno akakwanga munne ne batandika okuwomberwa sooda engeri y'amalwamu mukwano ebyembi sooda abaserengeta olubuto ne bawuliranga omuntu abayita yonasaani kyeyava ayagala asooka amuleka eyekkanye mpozima amalumbe lwayirizi nga bakiraako abatonyesa eddaamu omu bwayagala asituke ne cupa yaako ng'esituka ekibaleberanga capati omugole yadda ne banne ebimukaaga ne bajja baabalala be yali alinge nti bba yonasaani mulwadde nabaakajanja bajjira maziga mu bamanya nti bamaama era tebeekunya okuyingira nnyumba bamwerolereko ng'akyasa njagala saasira namuganga obulumi ne musajja wono mutayisa anti ekyali wali nga kikuuno buli omwe yakubanga yaati eriiso nga yayita alage munne ntirabe eno munnaffe gwe batenze nti mulwadde uno ne mulamu we bwe yakyaza ku mwezi wa kabasa iyo omugole mukoonya ekibabu yabatendeka enaajuliza namugamba mbakazi baganza muliva mulega ennyindo kaakatiraba gwe yeerezeeko yafumbirwa eyo ekyaggwe kyemmanya amalogo ga bbaawe tegamuganya aba mukwane ono yalinga omuzima bawulisa empawo yaddamu nti apaana era noleka abagenda wa musawo ne neddirayo nga mpatase kati muyize eki basajja bannange embuuzi abatakowa bakyala n'abakyala ate kambabuuzeemu ŋŋamba abatakowa basajja Mwada yoku fila kusoda ngono yona sani mutaisa Zenga zina wako kwa tali andespera kamba tile munga kakasa Chomo njisumi mwaya gaza njini mocho kaburi munga kakasa Yona sani sari jivaka tenda yonye nyangi